Yeah, sure. 626, love. Cry no more. Please go beating humba no.
50,000
feet. Don't cry no more.
No trap is on it.
Noma kwenzekani,
don't cry no more.
Noma kuzama kanjani,
thula uvale umlomo.
Bese ube nenkani,
don't cry no more.
Ya na kanjani, thula uvale umlomo. Zulinye imbiza, I know, yeye kusizi unje nentinjalo inje ngihlale kunjalo. Noma kwenzekani isikhathi banokulunga ukujabulisa banekwali. Yazi nza mntana kasiphathi banokulunga ukubajabulisa ungakhali. Noma ngaba nzima sisuda nesisilima mavele uthule ngokuja. Udala uyazi futhi, dala azi futhi one day kuzokwenzeka. Lo uyazi lini kwachazeka kanje noma lokukhala echazeka nakanje.
Ungakhali ngokujabulisane kwali seluthule.
Isilimo angilingi usijabulise, angilingi uqale noma kuzima angilingi ujampise. Angilingi ujampise, makubhethe hlale usijabulise. Noma kubhethe umhlaba ukhaba, ukubhethe kuhlale ukhaba kuzoba bhethe ungapheli umoya. Nawe kuyaye uqinisele, bekezele noma bekuloya. All is well, baba selizokuqinisela impumelelo wherever you are. Hlale wazi ekugcineni, kule mpilo uyaye star umdala uyasekugcineni.
Ungakhali ngokujabulisane kwali.
Ungakhali tu, please, mobhayiseka kunceda ukukhala bro. Neshaskisi mobhayiseka bade kuzolunga. Olono usabhayiseka bade sekuzolunga. Nono ngeke sabhayiseka.
Ungakhali ngokujabulisane kwali seluthule.